serikali tuambia internship ni 1 year non renewable, lakini sasa after 1 year wanatuambia tu renew cha lazima. Hatuwezi kubali. DSS teachers wote countrywide tunasema
confirmed,
no confirmation, no CBC. Hatuwezi kubali kunyanyasika. Tumenyanyasika ya kutosha.
Na tumekasirishwa sana. Tumetumika, tumetumika na hatutumiki tena.
Punda amechoka.
Punda amechoka. Tunangojea tu tupate the permanent and pensionable terms peke yake.
Tumekuja hapa na tumepatiana our memorandum to Teacher Service Commission County Director hapa headquarters ya Nandi County. It is very simple. Kwamba au walimu wawe employed on permanent and pensionable.